pun page ke.
Ja, hey, atato yela yela ja. You are my driver, ipato cafe. Sitingate, tidali lantenga zanu zifungate. Ine, kosa, yo so chela ayam. Epu ridi kosa, nde, muli kumbatile. Gati soy, mwana pie. Atate, msandisi yende, kapande kane. Sitingate, tidali la inu, mutangate poti. Inu dinu fumu ya mafumu olengai opatai wukululuka soko maso olangai nje mundi kumbatile jintenga zanu zoyela yela. My father never let me alone. Chili chose digita mkale njila. Faule ndo mkale driver wanga. Opanda inu tate no life. Ipoti inu die mwini moyo. Mwenela diku utamandidwa. Monga oela atamandila. Nanga ife kulekela njiko mata deta onani lelo. Antu agwila zinyanga. Ya kulemela ndichuma chama gaz. Za ufumu wanu aiwala. Za ukulu wanu tatesatiwa. They don't know what comes. What comes does not beat a drum. Again and again aiwala sokoma. Akanadziwa za kudza kwanu. Bwezi antuwa atasiezo. Kuyamba kukuhika ni parada. Adakakala amafuna kudza njoya. Kunjoya, 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 kunjoya,
kunjoya,
kunjoya kumambako. Ey, 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 koma ine ndidza njoya ndeno mundipuzitse kulapa. Ndikachimwa ndizilapa pokumbukila Yesu Kristu mpantanda paja analila. Chigawenga jija chinapulumuka chinaloa mufumu. Na neso ndifuna ndidzalowe. That's why poni vine ndikuvempa. Atate msandisi yende kapande kane. Sindingate tidalila inu mutangate poti. Inu ndinu fumu ya mafumu. Olengai opatai wukululuka soko maso olangai. Nde mundi kumbatile jintenga zanu zoyela yela. Our Lord bless our blessings, our soul and our parents. Moyo uhu muchengete ndinu popeza. Inu ndiye chitsime cha moyo choteteza. Chosa mala ndipo kulupila inu tate. Ndiwodala akadwala mkala dotolo wake. Ekeni paule ndo mkala driver wake. Chimozi moza baba fadha mkale nane. Msandisi yende kakoma mundifunga ate. Monga mwana pie 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 mkandisi yende kane. Sitingate tidalila benu father. Mutangate potinu ndiye mwini zose. In the name of the Savior, amen, amen.